kimpenzi nikiamuka, wanibusu ukinikumbatia, na ukitoka minaona na kukosa, ukiwa nami haki siwezi tosheka.
Chuka, it is in a way, we just home when you get into your galah.